re setse magareng ga ura ya borataro le ura ya bosupa mo mesong.
Re amogela jaanong mme Tshwanelo Mmutlwane o tswa kwa mokgatlhong wa barutabana NAPTHOSA. Re go dumedise re go amogele mosong ono, mme Mmutlwane. Ra leboga, re utlwile puo ya ga tona Angie Motshekga, le dumelana le fapha gore le ipaakanyeditse go bulwa gape ga dikolo gompieno.
Yes, re utlwile mabane gore dikolo di ready. We are hoping gore from here ready to service. We are hoping gore dikolo di siame. Le only today ke gona mo e leng gore bo se gore high schools, you know, are open. There has been some gaps, but most of the work has been done.
A re lebelele ntlha gore fa re lebeletse batsamaisi ba dikolo ba ba karetsang bagokgo le batlatsa bagokgo ba boetse dikolong ka di-25 tsa January, mme dibeke di le pedi tse di fetileng fa kgwedi ne e tlhola letsatsi, ke fa go boela barutabana, gore go ya ka lona jaaka mokgatlho barutabana, go ya ka tshekatsheko eo ya dibeke di le pedi le tharo tse di fetileng fa e sale botsamaisi le barutabana ba boela dikolong, ke eng selo se lemogang fa re lebeletse ntlha ya ipaakanyo?
So the still the same, you know, the issue of overcrowding. Because of fear of COVID-19. And how that will impact on our spacing and showing for, you know, there is safety and social distancing. And then also curriculum catch-up and balancing those two things. And since we talk about how do we help and therefore how do we take care of ourselves and take care of the social psychosocial support? This will be one of the challenges that we are facing.
Mme Mmutlwane, mo nakong e e fetileng go nnile le ntlha ya dikgogakgogano gareng ga ba na le seabe mo lephateng la thuto jaaka lona mekgatlho ya badiri mmogo lefapha la thuto, gore ka nako e coronavirus re bona palo batho ba tshwaetsega ka one mo ngwageng o fetileng, gore lone lo sa dumelane gore go ka tswelela pele jang fa re lebeletse ntlha ya dithuto, gore mo ngwageng o jaaka dikolo di bulwa gape re le mo seemong seo coronavirus se santsane le teng, lo tlile go dira jang go netefatsa gore lo fokotsa dikgogakgogano gareng ga lona jaaka mekgatlho ba dirigo akaretsa lefapha la thuto?
Tabiso, mo ngwageng o fetileng seemo se nne e le gore jaa re tshweng ke gore ne re bereka mo e leng gore mo di-conditions tse e le gore they are not really good. You know, ne go sena, you know, the water running, ditshwaletse le go disekono, and the department has come to the party in terms of coming, you know, corona has assisted in terms of gore the infrastructure must be there and it must be correct. So therefore we don't see a lot of things mo e le gore we disagree upon, as long as we speak to ensuring that there's provision of sanitizers, provision of social distancing, and then also the social distancing, we have EE8 and the battery to the teacher and Korbalwala. So we are hoping for a smooth year and for a kind of focus on what we do best, and that is teaching.
Okay. Re lebogetse nako ga o le ka moso, re tla lebelela ke letsatsi la ntlha gompieno, re tla lebelela gore le tsamaya ka tseleng sentle. Re lebogetse nako ga o le ka moso. Ra leboga, ke Tshwanelo Mmutlwane o tswa kwa mokgatlhong wa barutabana NAPTHOSA. Go tswa kwa mokgatlhong wa barutabana, re amogela jaanong mokwaledikakaretso wa mokgatlho wa bosetšhaba makgotla taolo a dikolo, ke ntate Matakanye. Matakanye, re go dumedise re go amogele motsweding ya FM mo mosong ono, ntate Matakanye.
Rra Thabiso, le ba reetsi ba gago, madume ke ao.
Re lebogile thata. A re simolole ka gore lo nnile le seabe se se kae mo go ipaakanyediweng ga go bulwa gape ga dikolo gompieno?
A good reason.
Ne ke re o le re bolele gore jaaka National Association of SGBs lo nnile le seabe se se kae mo go ipaakanyediweng ga go bulwa ga dikolo gape gompieno?
Ke a leboga haholo Thabiso. Pere pele re bua seabe, ke re matshediso go barutabana ba base ba re tloetse, le bana bao ba re tloetseng go di-family tsa bona. Re nae re na le support le lona re rona sa ubedi ko re amoela report e o ifileng ke minister Mabane le director general e o ile e bua ka gore ba sebeditse go lokisetsa bana ba rona tulo, go lokisetsa bana ba rona dilo tse di batliwang tsotlhe tseo di tla etsang gore bana ba rona ba tsireletse ka lokala gore gona ya no ya le ke ha o so u ditse potso thabiso gona le botata bo bogolo bo re dikolo ga di buli fela ya le ka ge o so u ditse nete go re diabula fela se se botlhoko gore re bana ha ba fetele dikolo le a le rate ba gore o na di dilo tse di seng teng go dikolo tse tshwanang le di PPE tse tshwanang le gore dikolo tse dingwe di na metse tse tshwanang le gore dikolo tse dingwe di sentswe ka nako ya di holidays dikolo tsa rona ha di na space se enough ka baka la gore coronavirus e re ke batla gore go observe social distancing.
Okay. Ka jalo a ke go utlwa gore dikolo tsotlhe ga se gore di ipakantse gore go bule gape ga dikolo. Ga se dikolo tsotlhe.
No, ke re dikolo tsotlhe di ipakantse. Fela go na le mathata ao ke se bua ka ona.
Fela a mathata ao a ka se ame go tswela pele ga dithuto. Ga o bua ka ntlha ya metsi, re bua ka seo mo nakong ya coronavirus. A botlhokwa thata metsi. Ntle fela le gore mo nakong ya coronavirus metsi a botlhokwa thata gore fa e le gore setse go na le dikolo tse dintseng jalo go na le kgwetlho ya metsi ga ke sure gore di 100% ready gore di ka amogela barutwana gape le badiri ba dikolo
di tla ba amogela kore se re buang ka sona kore lefapha le tshwanetse le etse gore dikolo tseo di tshwanetse di thole metsi di tshwanetse di fumane metsi gore ga bana ba rona ba boela dikolong tseo ba metsi a teng mo dikolong
fela a gwa go inyalana le melawana ya coronavirus o bua ka ntlha metsi o bua ka ntlha di PPE
ha e dumelane le mekgwa ya coronavirus e ya goreng dikolo di seka ba le metsi eo ya goreng dikolo di seka ba le di-mask dikolo di seka ba le di-sanitizers dikolo di seka ba le di-space tse lekaneng gore jale ke ra gore dilo tseo ke tsona tse di sa dumelane le corona fela re a tseba gore go na le di-challenges tsa gore dikolong tsa rona tse tshwanang le dikolo tse dileng ko magae dikolo tse tshwanang le diko di-township dikolo tsa basebetsi dikolo tseo tsa dikodikhusang ke a tseba gore dilo tse tshwanang tseo ga di fitlhe ke ka moo ke bontshang gore re kopa lefapha le etse ka baka la gore di tlo tswelela ka today ga di bana ba fitha sekolong e kaekae ga re o etsaeng he kaekae ga re o etsaeng he kaekae re jale ke ka moo kere lefapha le tshwanetse le ema ka maoto gore dikolo tseo di tshwanetse ba buang gore ga ona eng ga ona eng lefapha le be ready
ne ke tla batla go tseela ntlha e go apele le wena fela nako ke yone e setseng potile ka fa phefong tshwanetse ke bagwebing ke re lebogetse nako ya gago le ka mosomosong one re matakanye re lebogile somo babedi fela fa morago ga ura borataro ne ke batla go tseela ntlha eo pele go ya le ene gore fa re lebeletse fa e le gore go na le dikolo tse di santsaneng di metsi le kgwetlho di sena di-PPE go ya go inyalana jang le melawana ya coronavirus ga ke itse gore a dikolo tseo go ya ka wena a mme di siametse gore di ka bulwa kgotsa go amogela baruta bana go akaretsa le badiri le gale go siame re tla lebelela a kere ke letsatsi la ntlha re tla lebelela gore seemo se tswelela pele ka tsele ntseng jang
SABC News re ikemetse ebile ga re tseye letlhakore.